hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ugu baaqday Afrika inay kordhiso dagaalka ay kula jirto xanuunka daacuun caloolaha, kaasoo sanadkii lasoo dhaafay 12 waddan oo qaaradda Afrika ah ku dilay in ka badan 3,000 oo qof. In ka badan kala bar dadkani waxay ku dhinteen waddanka Malawi oo kalooraha uu ka dilaacay. Hay'addan adduunka u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo xarunta la socodka iyo maaraynta cudurrada ee Afrika ayaana kulan degdeg ah oo 2 maalmood socday ku yeeshay toddobaadkan dalka Malawi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay wasiiro ka socday 14 dal. Lameka Masina ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Balantere ee caasimadda Malawi. Ibrahim Xasan Danduray ayaana noo soo koobaya.
Kulankan oo 2 maalmood socday ayaa lasoo gebagabeeyey jimcihii shalay, iyadoo laga soo saaray baaq ku aadan in waddamadu ay tallaabooyin ay u qaadaan dhinaca horumarinta biyaha, nadaafadda iyo caafimaadka dadweynahooda. Warbixin laga soo saaray xiritaanka kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in dalalkaasi looga baahan yahay go'aan qaadasho iyo nafurinimo si looga hortago loona ciribtiro bakteeriyada dhimashada keenta ee xanuunka daacuunka ee ku faafa biyaha wasakhaysan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku afgartay in dalalka Afrika looga baahan yahay inay bilaabaan soo saarista tallaalka daacuunka ay iyagu leeyihiin. Dr. Ambrose Telusina oo ah la taliyaha caafimaadka amniga ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu leeyahay waa waxa la warwaro in Afrika ay weli wajahayso daacuun markasta ka dilaaca, inkastoo horey ay u ballan qaaday in cudurkaasi ay ciribtirayso.
They committed themselves in 2018 by a regional framework for Africa, but we are lagging behind. The milestones are lagging behind, and so we really want.
Sanadkii 2018 ayay madaxda Afrika ballan qaadeen in xanuunkan ay dabar goynayaan, laakiin taasi ma dhicin. Waa wax muhiim ah oo dib looga dhacay, marka waa lagama maarmaan inaan cusboonaysiino dadaalada ka hortaga koleeraha ee Afrika.
Sida uu sheegay Dr. Ambrose, 12 waddan oo Afrika ayaa hadda waxaa ka jira xanuunkaasi, iyadoo kiisaska laga soo wariyey wadartoodu ay gaarayso 130,000 oo kiis, iyadoo in ka badan 150,000 oo kiisaskaasi ka mid ahna ay ka jiraan dalka Malawi.
This is just March, so we don't know how many countries will have cholera outbreaks before the end of the year. But the outbreak we are seeing in Malawi is so far the largest.
Waa kiisas aad u badan, mana ogin inta waddan ee uu koleeraha ku faafay ka hor dhammaadka sanadkan. Laakiin waxa aan ka aragno Malawi waa kii ugu darnaa, waxaana lala xiriirinayaa arrimo dhinaca isbeddelka cimilada ah iyo isaga talowga xuduudaha.
Dalka Malawi ayaa diiwaan geliyey in ka badan kala bar tirada dadka daacuunkaasi ugu dhintay Afrika, taas oo iyadoo ka dhigan xanuunkii ugu faafista badnaa ee dalalkaasi ku dhufta muddo 10 sano. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Malawi Samulus Chilima ayaa waxa uu u sheegay ergadii ka qayb gashay shirkii shalayto in waddankiisa hadda kiisaska ay hoos u dhacayaan, taasina ay ugu wacan tahay olole dhinaca dabargoynta xanuunkaasi ah oo ay dowladdu bilowday bishii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa hoos u dhacday tiradii dadkii ku dhimanayay xanuunkaasi, inkastoo weli ay ka sarreyso heerka cabirka ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Ururka caafimaadka adduunka, wasiirka caafimaadka ee Malawi Kumbize Kandodo Chibonda ayaa waxa ay xaqiijisay in horumar la sameeyey.
The numbers have significantly going down. You remember about 2 weeks or 3 weeks ago we were having about 7
tirada si weyn bay hoos ugu dhacday. Xusuusno 2 ilaa 3 toddobaad ka hor waxaan diiwaan gelinay 700 ilaa 800 oo kiis maalintii, laakiin hadda waxay hoos uga dhacday 200, mararka qaarna 300. Xitaa dadka u dhimanaya daacuunka tirada hoos ayay u dhacday.
Maziko Matemba oo u ololeeya xuquuqda caafimaadka ayaa u sheegay v o a in ku lug lahaanshaha ururka caafimaadka adduunka iyo hay-adda CDC-da Afrika ee la dagaalanka daacuunka ay gacan ka geysan karayso in waddankaasi laga dabar jaro xitaa cudurro kaleeto oo hadda caadiya.
more research and surveillance in Africa, which will help and support the ending of some of these conditions which are preventable.
Waxaan rajaynaynaa in cilmi baaris badan laga sameeyo Afrika, kuwaas oo gacan ka geysta soo afjaridda xaaladaha qaar, gaar ahaan xanuunada laga hortagi karo, sidoo kalena waxay abuureysaa wacyi ay wadamada dhaqaale badan ku geliyaan caafimaadka si loo joojiyo faafista cuduradan oo si dabiici ah looga hortagi karo.
Dr. Muraawi Aragwa oo ah madaxa xaaladaha degdega ah ee ka jawaabistooda ee xarunta Afrika ee la socodka iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika ayaa waxa uu leeyahay, faafitaanka daacuunka waa mid laga joojin karo Afrika haddii buu yiri dowladuhu ay u dhaqaaqaan dadaallo wadajir ah oo si wanaagsan markaasi laisugu duway sidii ay yeeshay Yurub 150 sannadood ka hor ee ay isaga ciribtireen xanuunka. Aragu waxa uu leeyahay, dadaaladu waa in ay xoog saaraan horumarinta biyaha, nadaafadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika.
Adiyo maadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay.